Udingo kwazo kuthi uhlezi unayo. Ngidinga isandla sakho somncwele phezu kwayo. Wosphakade, wosphakade, uyikakarade.